ατσουατουία τερανίγη τεφενουά τε παπαε χρονέ τεν άρα καυτά τεν άρα καυτά ότα τα νέματε ότε τα ότε μάρμα ότε ουχή ότα χειράε τεν άρα καυτά.
E honore he kororia, e maungarongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Arohaina ngā teina me ngā tuakana, whakahonore te ato tātou kīngi atu heitia, te whirinaki a whatumona. E te ari ki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka I piki ai a tāwhaki ki te rangi tua ngā huru. Tukua mai te ngākau mahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pununga tāne, pununga wahine, ngā morehu o tēnei ao, mate mate tino I atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki te a mai I roto I ngā mahi, whakaorengi a mātou. I roto o mātou māuiwitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō ti ākinga whakaora maramatanga mai e te atua, mō tō mātou kēngi atu heitia, mō te whirinaki a whatu moana, Te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwi ana, taino ki a mātou kato I te rangi nei.
reo, te reo, te reo i rirangi.
O nā te tango.
104.6 FM.
Tūmeke.
E whakatau ki māramatanga tēnei. E kōrero ana mo te tangata e takana i te he kia kaue mahi i ngā mahi pērā no kia rua wā. It likens people to that of a flounder that will not return to the mud that it has stirred up. Ko te whakatau ki, e kore te pātiki e hoki ki tōna puehu, me ki rā e kore a muri e hokia.
Te reo,
te reo,
te reo i rirangi.
O nā te tango.
104.6 FM.
Tūmeke.
FM.
Tūmeke.
ko te waiata o Burger Taitari, he waiata aroha. He waiata aroha a te etehi o bātou kui a Nene Miri. E pāle ki tāle ki atu mana te burger e tiaki, mana te burger e manaki, tāna honunga atu ki tō tātou burger hi, bainga tapu, meki, e dari i te butuga, he koroga nei tātou te kōrero, koe ko te awa koe, e dari i ai ki a Nene Miri, ko te baunga, koe ko te baunga koe, kuia tēra, koe waiata aroha.
E noho ana i te awa te aka.
Is a waiata tangi, and so you'll hear it sung on many marae and waikato tainui at Tangihana, but it's also sung at Pokai and other hui, and you'll particularly hear it sung in Ngāti Koroki Kahukura.
Oh,
pakoronga ko tane mahu ta kapai
ta re
ki maunga I tūtaki e te poropiti a tū ahaumene ana I riro au te taonga nei e tuna whakapono na mātou ta whara na mātou tūpono o Ngāti Kuru ki ka hukere hari ki te tahi ai no te mea e te wāi hoki mai a tāwhi o te taonga nei ka roto a Waikato mani o puto e ka haraona mātou Ngāti Kuru ki ka hukere ki te pupuri I te taonga nei o te pai māri e pāne ki ngā kou te whakarongana te rote ngā kupu tōtai a ko rangi ko papa ko rangi ai ko te rā ngā paku whakamāramatanga ngā atuara o tō tātou ki ngā mau
ki ngā māramatanga mō tō mātā ki ngi mō te kāhui āriki ngā tina ne mā wīwi ki ana mō mātā ki tō I te rā nei ai
No.
ai nai.
Biti, he wai ata rogo nui whanui he e wai kato I tainui ne. Ala, he wai ata meke he himene ki te atua. Ke maumahari hea tata, me whakawhetai whakaboi biti ki ai. Aha koa tērā I whakamutua he e mātou e te kupu pai mārire. Ka tāe tata te kite ngā huarahi e rua te altafito me te auhau. Engari, ko te huarahi, Beki kānga tonu ki te tā wairu o te tangata. Nō reira, koeira, koeira te ngako o te roa ngā waiata.
noho tu hei tia, ki tōku nei mōhio. This was written by Te Puia Hirangi for her first cousin, King Te Rata, and it was adapted over the years for King Koroki and then Queenie Te Atarangi Kahu, and now it's been adapted for Kingi Tu Heitia. It is really the national anthem of Waikato Tainui, more particularly six of the verses, but today the version that we recorded, and there are different versions in the different regions of Tainui, the version that we sang today included three verses that are perhaps lesser known, and one of them speaks directly about Aorohe. So the three verses that we included today that are not as commonly heard as the others are E Huri Toka Nohi, Ki Pirongia Maunga. So the song really goes through the different regions of Waikato Tainui and picks up on some of the key pepeha or sayings from those regions. And so this E Huri Toka Nohi is one of those verses. The one that sings more particularly about our part of the world is Pākehā Ōringa Ki Te Kauhanga Nui, and that's a reference to our whanaunga in Ngāti Hauā and Te Kauwhanga Nui o Mahuta that stands next to Rukumoana Morai, and it also mentions Ki Muriti Te Okohoroi.
Waikato te awa,
katohia, katohia, he waima.
It was written by Rangi Harrison, who was one of the builders at the time of the dams. And what's amazing to me is it captures all of the pepeha and all the whakatauki, all the expressions about the awa from the puaha at Port Waikato right through to the source of the awa. And so he captures some of the spirit of that. And another thing that's really interesting is the fact that he's really captured the wairua of the river before those dams were placed on it. So he was conscious of that as a builder, because the karāpiro that we see now and the river that we see now is quite different from the river that existed in 1920 or 1930 or the 40s when he wrote that waiata. In the room that we were today in Te Manawa o Matariki are the words of many of those pepeha and tongikura, and included some of the words from Waikato Te Awa, including the words hoia tō waka kau ki kemureti te okohoroi o ngā tūpuna e, and that is directly about a saying of Tāwhiao's that Cambridge or kemureti was his okohoroi, his washbowl of sorrows.
Kia mōhio ai koutou. Ko te ingoa tuatahi o taua wāhi ko taumata wīwi ke. Nā te pakanga, i piritahi mātou me Ngāti Hauā, ki wete o ngā whanauga, te atuaga iwi katahi i panaia i a rātou. I reirei nari i te wā te pakanga, te matenga o ngā toa, koira te ki o tō bātou rangatira o taua wā ko te waharoa. Ala, me tahuna ke nā tūpapaku kia kore e raupatu hia, kia pānako hia nā kōiwi. Nō reira, koira te take ko tahuna
e ki nga tūpapaku i rugu i ngā toka o reira. O reira, koeira te tikanga o te kupu ko te kara, koeira tītihi momo toka o reira, ko te piro, ko te haunga o nga tūpapaku i te wai tāhunahia. Ko te anga whakabobe pēnei, he wāhi hākinakina i nāene, hei whakapakari tore te tīnana, ai ati iwi pāke meti iwi māri hoki, pērano ki ngā waka ama, anei te wāhi, te pūtai o te waka ama mō nā whakataitai ābotu. Engari, kia anga nei tahi tātou katoa, ai i te tuatahi he pakaga, e papa pakaga me ki, e dari dai le he bubo papa pakaga tone e dari rotu te hā kida kida ki.
Namatai battle beat. to baka dika te mora kabuta nei koe na kabuta nei koe na
Te reo, irirangi. O Ngāti
Tāua. 104.6
FM. Tūmeke. Tārana, 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 tārana rā. Karanga Aotearoa e. Ki ngā iwi o te mōsu e.
Six FM.
Tūmeke.
Tūmeke.
Te reo.
Te reo.
Te reo irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Ahakoa hei tī te matakahi. Ka pakaru i āu te tōtara. Ko tōna tikanga, ahakoa hei tī te toki. Kaore e kore, ka hinga te rākau rangatira. Hei painga o te iwi katoa. I may be a small wedge of a small army when being taunted by a large force.
Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te reo irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Tāku tuatea, papati te aia. Papaki tuanga ngātai ki te one tapu o motunga mata.
reo, te reo, te reo, irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Paimari re. Tō te āki ngā whakaora maramatanga mai e te atua. Mō tō mātou kēngi atu heitia. Mō te whirinaki a whatu moana. Te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwi ana. Tai nō kia mātou katoa i te rangi nei. Yeah.